Opa, na.
Essa é a
Tiff! Ah, parece. Fala, é que não é isso.
É de Wagenko.
Um pouco pra. Tu
já és a rubra, sabão
do. Tu és a banto, pana.
Ok. Wesi under point, ngicela udedelele beat mshana ngivele nginamathele. Many words on my head, agcwala isikhupsa amajacket. Even if you wearing black, no label on your hand, ngeke udakalwe kwilembe. Sekumele sibizi bona nina, blind ko Facebook. Then ichannel ngana whom, lona ngeke sidelivele. Dala ngidedela amabars, sound foundation as strong, sibala akekho ngangidilise. Ngiyadidisa uma ngiphimisa, ngiyashekisha uma ngiqinisa. Quick amaqinisa, ayangidukisa niyabhayisa. Mina ngihlezi ngizimoda, so I never ngishaye flop. Nina ngapha nilekhi flow, ngiyasidelela sing. I'm a father with a strong, pela ngihlaba u-chero clean. That's why ngeke ngidrop, ubaba wethu osezulwini. Kazwa iqala nokungela, ngamxolela uMasimbela. Ngathi namlahla negoril, manje mlenzilela ulwembu. Rapper sweet lo my sister, nemaskrevi sound out shoot. Maye dlula kuyagigisa, ngiyamfundisa udinga uthisha. Kumele ucace uma ungumrapper, noma mhlampe u-storyteller. Ngakho udisa intombi zabantu, ekube nendlini ufuye impela. Sebezothi ngiyadelela ngoba nakho umgoba ikhehla. Ne-reply ikhona estude, kodwa izange yadedela. Ngoba ngisho kwadisi yakho kimi yafikisa iphashela. But I hate ukuthula kwami, uyaqhubeka uyangiphaphela. Ngcono uvele ufunde indaba ngoba kurap uyasokola. Hamba usipane emsakazweni, masithi saphumula mani. Nakho ukudrop ikhombo, ikhombo enganasource. Ngithileli track iwork, city play lifilens. Hayi isibala yenza isense, nina ndidobhe ukumakhetha. But manibhala nihlezi ndekha, ngathi nijuze isipane strong. Angithinta ubaba phenda kuze nani nikwazi ukuphekha. Mina intwana ngiyayiphilela, bheka ngidiphende kobran. Ushibela zange lincela, omunye usewumfazi. Ngoba uyi-ex yobumela, usengaphrega phela ukhwesha. Vula ileba ye-hip. Sampila azophusha khona, ngeke singene ngomthandazo ekubeni silalele umsangano. Mina sibali ngithanda ukuqonda, le ngoma umsangano, ne-remix umsangano. Ngimi khohlwa nge-ancestor, nginjengene ezindubeni. Ngidla ithambo lokuhlalela, feedback noma injani. With bank yonke i-blind, nginayibona impumelelo. I sit back noma ngidriver, ngi-passenger kwi-control. The only time inama-fans, ngisuke ngifuna ukushaya umoya. And akuyona indlela e-right, cela i-defeat kuyibhoko if ngifuna ukushaya umoya. Bheka lo, ukhudla mina, sengiyachopha ungicela ithenda. Unjena lo, ubuza ngami, suya sechange kumqede yimamfo kwangami ithi ngivele ngikwethulela ujiga malam black skin color yami ngifuna iwashi lasehlobo ukuze ngibonise amathani ngeke ngigege noma nthini ngisho samba kusingeleni usimeza uzibone sephambili kodwa phinda bemlandela ukhanda khulu ongenangqondo 4000 yama accounts ubopho bonanga ubaba uyapost uyayisupport uyacomment uyayilikela ufuna sibambe 1000 likes yesadom nasi sigora kodwa isigora esidivikana hleze khona kuvutha umlilo kuvutha umlilo emadeke sajwayela ukushela khona afike ecrash avula ipusha bese uyihlabela abantwana mebayifithe intanga zakho mhlampe itotolo zincane ngiyewazama nokukhulisa waphuza amapilisi afaka icream kwakhula ikhanda bese ngathi siyakusukela akayazi laxative manje unyiswa ushukela phela umdala usuyithama usenjena ngeke ukhokhe vula umlenze sana ubheke khona lokho okuncane onakho kuyindoda engasebenzi kuvele kulala unyaka wonke le ngovolo maze kusinda uvele usibone sifuna ifeature uvele usibone ngathi urich your career ayikayi ndawo usazoncela amafinyili
lento isikhathi masihambe cisha lento hlisa lento.